Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde, Alchemisar Chapantati, le novembre, Jana, Yemde Soki, du Studio Tamani, et Tawa Elements de la presse, le Pomoko, et je te nomme au Kabaruji du Humor, et Galokonko, nous hum duro, ou tu ugijam de tour. Se grabon kumpititi wide basiji imikido damaje no kuno dertero nye wuleni idum li lamo kanga baka nye embelan dugu hakunde malikanye eleidi la ginendi we kualiti wide fantifu yimele sapon ke diki lehen ko batoto non we kualiti wide zanara manga bedo ane yimele heddi lehen be chankal kudido basiji nga tonko watu jono jam edetero wartile oto no kumangal pat en hiobe nabama tondru kawrital hakuni inyo afrike ne inyo europe ngal futi kenye no kuno dertero abidja kanko alasandra man watara lamir leedi ko duarni wakanda pamno halande o wadino dango fewde sukabe jokol be tinno fati patta e yonkiji mudo en do mayo geetiji fa yotto tule ndiare ndiji de leedi suede ndi holitidu wiide waran fabirade minisma ko batto miliaruji tati cfa yalla jam e de ran warta leedi malindi ndudo tal kursini nama kenya hakkul lamir fedde minisma de leedi me ndi kanye keda leedi suede gondo do secrab di wonno sembe kabaruji de min jogino do be tande bi bismillah modon e hedade ko batto yimbe la sappo kanye keddile hen basiji ngadile damaje no kuno dirte do nyewule ni idum li lamu kanga ba kanye e belan dugu hakkune mali e leedi la ginendi be koliti wiide gelle didi gonde ton de be kabi e nokko do dum won kanye dum gonde irtede homo fanni wi goddo kanye immini dido basiji ton wattu jono be koliti wiide jam e dede warti ton fa kebe famtar kede muhammadu samaseku
yimbe la ginimbe koliti wiide ngadbe bonandaji be gollay goddum sona notade hippu ngol nyawleni kobe jotinibe e lewibe done yimbele gine wuro balandugu ngun chamuy o dum mabbe kanko prefet cercle kangaba do wuro nyawleni jaa mudun holiti wide yimbele jon en kabodo jaabe balandugu ngun kipuybe do wuro ngo nyande allah jabbide de holiti wide dun wattu mo ngadbe bonandaji be jottike der wuro ngo tawi yimbele hobbe nan nokku damaji di be masimbini yimbele totom e barmini totom wobbe fadmabe wadde yite buguji wuro ngo jango mudun dun woni nyande altinere de be chamuy jo ndarma en iminabe yari to nokku o le bataki mo larmi o wadi solo sabe ne leedi malikidige hen ciagal ko yimbele jabe leedi ginebe uditi yiti dum mabbe basiji na njawi imade sanne hakunde balandugu nyawloni gure ngonde der keri leedi gine e leedi mali e do gure dide fuf kuliti wide nokkure damaji di yofi mudun
wattu jono jam e deedere warti le o don nokku jamar yoppune ngeñaji muude so jeele la de didu be fu e bir fitike ciudi mabbe non laamu ko be gombe tombe kollitiri wiide kanko don kuma ndaw laami do nokku no dirte da kanga baa o hollitiri mangal pade nabam le o don nokku fa jewto yelo hono kani haybirde jamar wonde tonde kanye jawlele muude kede ma kanko no dirte isa ko ne ko sifido hen do fottitan muhammadu samaseku
en nati ndar nokku o be jeyfa nyawlini hewti jokol be ngala non tun den woni ko be puddi wadde yite buguji di be jehi dum wadde bonandaji der poste gendarme en mo wadda fe wuro ngo be ngadi yite e ko buri chapandi jago buguji min mbila wi de le on nyalama goto yimel taton kedigi hen taton wobbe dum barmi kanko horejo mangal pat en kulukuru yadi ton solo sab en hewbe be yimbe le andan be golle mun en jati be pi dabari ji kewdi yalla ndenagu jamare ndena huncene hore ele wi kanko commandant o woni horejo mangal pat en be gamen gami ngoni min gadam bawde amen fuf yalla yimbe le men be nandeno der kirmen di
hollitindi wiide kawrital hakkunde fedde union européen kañe union africain ngal ɗo kawrital fuɗɗi kenya nokku no dirteeɗo abidja yoga e haalaji ɗi furdu jowi ki ñalowma ande o ƴewtade ɗum won honno ko ƴewirten wattu joni o gulɗum won yoga e guɓe gonɗe toon ɗe fuɓe kolliti wiide ƴeewe yallah hono jamar nde hani nangguirede e nokkule muɗe fati paɗɗa e kohe muɗen le mayoji geeci ɗi wakkande kawrital ngal fuɗɗanode kanko alassane dramane wattora o waɗi noddago fewde e yimɓele leyɗele gonɗe toon ɗe ɓen tinno sukaɓe jokolɓe fati dokkitira e yonki ji mudde le mayoji geccu gondi ton di kanye ko nandi e mudun
president leydi ko duwar holliti ko watte fulato yalla pamtare na hedna sukabe runde de alassane watara ndardi sukabe du tinno kolo batane mu en pati podo no yaade tiagal do wodana dum ben honorojo mudun lagine du alpha konde hedi mudun wadi noddango bawde de fu dentine yalla dabareji ne kebe bangal neddaku hedi dawi chunchun kadi horojo commission une africaine moussa faki mahamat andini batu o ana hani latade puddode golle fa jogale hebene bangal ka do tidalla dawi chunchunka kuteji godude hen fa warde e maccuga ko donnatedo le leydi libi o e le ko luma maccube holla e tele ko le leydi libi ndi dawi chunchunka di latima wajibi e semba halaji batu o le tema dara fu chapane jeegon yimbe afrika be kebali dubi nogay e joyi hitana fu ujinaji temede kewde be gikkemu en boni be ngala golle wondube sadda fa warde e choynaaki batane lobbe le leede mu en endobe yaade le leede europe le yottagon makko abidja nyande aral barende president français emmanuel macron andini le batu o sorfere de europe kanye afrique kani hebude fa baale daranide ido bonandaji bangal day chunchunka nabobe be le leede libi be keba nangede holiti du ono warti go beedo yimbe wom e chadale hande wadan fa naaw
se krab so ngabido be mala me ande ngal odo bayni tottun mi joji modon do hayloji amen dimi noddata phase facebook ko kanyet compte twitter studio tamani ko buri miliyaruji tati sefa dum be koliti wiide fedde nations unide anni fabirade wattu jono fabirede non be koliti wiide leydi suede ndi anni fabirade fedde nations unide der o tal kursi ninama kenyan hakkune minisma e dum wonon di kedaado leydi suede ndi goddo leydi meden di yoga golleji di fu ngaran yowade fab jooto yalla hono jam e deedirani wartede leydi malindi robel be dum gattale hen koyde muuden mohammedou samaseku
kanko horajo minisma o holiti wiide odo faba leydi suede fawde e minisma latto sababu be darno am sattaaji projet bangal ima daraji rewbe leydi mali der golleji hewtugol jam e lewi mohammed sali anadif jam e dawral leydi mali ndi wawataki dawrede ciagal rewbe be o dardi lamkoobe be e kanye kejaabe be do yottino tottude rewbe be darande mo be kandi leydi suede ndi ana jaati dar minisma bangal solosaabe temre tato e nogoyo jeegomo e kanye dun polisaabe njoyo micintinen wiide e dow yela conseil de sécurité nawtori do Seriawol 2085 yaltinangol ne hitan 2012 wonko wakandi kalisi mo Nations Unies humanitaire faaba hebtugol jam e deejere nde leydi Mali joƴina immaade nde do wakandi kalisi woni faaba di lamkoobe leydi Mali be dranade ti Allahji di e dawrude irwere dumotonde nder leydi ndi leede ngadobe almusaddaaji nder wakandi o ngoni Allemagne Australie Canada Denmark Ireland Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Royaume-Uni Suisse e kanye Turki
fa ƴewte yalla hono sukaɓe roɓe kani wattirde bonon e golleji muɗen no kani gollirde ƴewtorde ɓeɗo sukaɓe roɓe no kani faabirade ko heddi ko fati bonandaji gadde fewde e roɓe no imugol kollitagol keña ɗo bomako ɗo holliti wiide darde sukaɓe roɓe dan mawni ɗiɗo golleji golɗo imugol waɗama le leydi Kodowar kañi e leydi Mali ɓe kollitide fedde nde noddirta IMRAP wonde le leydi Mali kañi indi goo wonde le leydi Kodowar do tuugorgal fedde Nations Unies humnide kabaru sukaɓe kamɓe golle ɗiɗo golleji keɗe kanko noddirteɗo Zoumana Fane o kankol keƴaɗo heeƴo golleji le fedde IMRAP nde komo sifirdo hen do faccitago Mohamadou Samaseku
fanda mawɗo jaati wonno hinnade darande e rewɓe tottete banggal ɗiɗo sifaji kisitorraji ɗi saabu min pam wiide hakkillaji yimɓele hewɓe sababu ɗiɗo bonodaji ɗi fof yo jokkolɓe noon ndenno nder kawrtal ngal woni komi ƴewti soni won darande mbawɗe tottade surbaɓe ma rewɓe jaabuji kantiɗi gooni keɓaɗi saabi min pami jaati rewɓe dunno na sawmina ɗiɗo torraji ɗi kayo ɓuuri foof batte hewtugol kasindine mabɓe yoga kasindine ɗe yimɓele hewɓe nde haaja muɗum wakkati jun o nder nokkuji kewɗi leydi Mali ndi
malien aujourd'hui
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
sikirabe ɗe noɗum nen les raison ngaji meɗen ɗi en puɗɗiranɗo tumbutuɗoɓe kolliti wiide fedde noddirtede en da Mali nde ɓe gondi e jokkitade golleji mabɓe le laamu tumbutu kañe gawo faɓe ƴeyal hono ɓe kani sakkirade ko sukaɓeɓen bittata toon wattu furko le majjum ko yata yimɓele capanta toon kominiɓe kabaru haqqeji sukaɓe haybude ɗen kañi en tawa lelngal ɗo kawrital faɓe ƴewto yalla hono ɗiɗo golleji kani yarde toon yesso so wuruten gardan faɗo kitoɗo hono nokku mabɓe ɗo dabaji kirsirte gonɗo toon o ɓe mbi ɗum darnama ko yata duuɓi capanɗe joyi ñalawma hannden o ka wattu joni ɓe keeɓi toon tiiɗallaji mawɗi nayiriɗi bangal laaɓal jamare wonde toon nde hollitiwde kala e tundeje ɗe fuu ana leyi ɗoɗo nokkuɗo kirsiɗo dabaji kirsete noon ɓe kollitiri wiide so wala ko fiya do hen noon ko nayiri bangal dabareji du kuttiɗi en mbawi yettade jamare wonde toon nde so wuurute gardan faɗo menaka ɗo suko jokkolle goto cotto toon somoyaji jagotoɗo kañum yimɓele ɓe andanaka fuu ko goni kirsi ɗum toon le dende nde ɓe noddirta toon abattoir ɓe kollitiɗo oɗo suko jokkolle omo leli le gawr gawral makko fa yimbe elbe ngari pi bafal makko dem mo utti so jaadi makko to dabay di kirsete to tombe je so be kirsu yimo jaati anda ka fu gobbe tagal di do bonandaaji se krab do kaddaten bete hande kabaruji meden di mi joti on sanne hedaade heejo jamme ka fa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.